kobina na komine glint na ligi kobina na komine ndaku na ligi kobina sale zembo nini bongo sikoyo paluka 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 kope mate bina bina na komina fete na ligi kobina na komine glint na ligi kobina na komine ndaku na ligi kobina sale zembo nini bongo sikoyo paluka 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 kope mate bina bina sales 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 sales.